DJ Drama on the beat.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Atu alofikia. Sitaki tena uchalo balo, talije limama lina miwaya na pita nalo. Kikubwa liwe na hela tuwa nizingatie tozi, ayo mambo ya miwaya sintazingatia dozi. Nikipata tabunduki ya kuokota mmekwisha, natafuta benki na ingija na kinukisha. Nipo tayari kwa kafala taiwe pesa za majini, mwampieni mshua wangu kwa lipo ya makini. Elimu yenye imenipotezea tu muda kudedeki, bada inigia hela yenye imenigia mivieti. Mnipi michongo mnaniambia niache michezo ya kubeti, nawambia suni mtaniona na cheza eggs. I don't care. Mini shajitoa mwanga kwa lolote, nipate utajiri nishike mkwanja. Atua nlofikia tani kiambiwa na mganga, kalale makabulini nenda kweka na kitanda.
Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, ukichonsha kitwa kafala kina waza tobo. Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, umnigesha jitwa kafala mina waza tobo. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, motherfucking wanna go. Just a wanna go, 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 motherfucking wanna go.
Na nyie ndugu zangu huko mlipo si mna enjoy, mnaniona natabika fumi chongo mtoi. Nikipata dili la kuza viungo mboy, ule babu yetu mwenye afya mgogoro wicked boy. Somo na toboa kana wahi school. Chajabu ndoto zangu zote never coming true. Afu mnaisifu bongo ina amani, nyingo jeni Al-Qaeda wanizingatie kula tu. Hata kuza viungo vyangu mkorazi, kikubwa tu nsumia nyesi mtani choma ganzi. Nina figo mbile zina kazi, yalafu kusu mkojo minta uchudi hata na chujio la nazi. Nachowaza gali mijengo, swazi njia gani tayotimizia malengo. Na bati siju anapozia meno ya tembo. Wale wa mikumi mbona mke wakuta wana mapendo.
Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, ukichwa nshakitwa kafala kina waza tobo. Nacheka na watu mbao stekagi nao, na hang na watu mbao sindani nao. Maisha na yoisha na vyotisha adija, umniga nshakitwa kafala mina waza tobo. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, wanna go. Just a wanna go, motherfucking wanna go. Just a wanna go, 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 motherfucking wanna go.